Batakewol pol aranol ha korentuen. Fasduol joabol. Da minani njenu don ha modon. Irin njenu man tawatake ko ha heferbe. Goddo don wonda be debbo baba mum. Be majum fu on don kewi maunitare. Kaito. Ndika berde mon kewa metam beram. On gurtina gorko o chaka modon. To min kam, mita ihalaman. Bandu am dayi on, amaruhu am don wondi be modon. Be inde Yesu jomirawo men kitorimi kudo chemtini dum banani. To on moptake, ruhu am bodon wondi be modon be bawde Yesu jomirawo men. Sei on li o gorko o ha jungo saitanu ngam ha gikkumako kallungu halka. Amma ruhu mako hisa nyalade jomirawo wadata kita. On gala dalila jurago sam. On andi getchawon gol. Ufnirdum sedda, ufnan kurori njibandi fu. Ittele ufnirdum kitum. Wato hakkeji mon ngam ha on lato jiba dum kesum dum ufnaka kan jumlati don bo ngam almasihu jawgel paska meden hirsama ngam majum en bada julde paska na be ufnir dum kidum dum hakkeji e hallende amma be tamsere nde ufnaka wato tamsere la benga e gonga der batakewol am artungol mi windani on ta on kauta be wado be jenu fakat mi numay do jeno be chaka himbe dunyaru ndu malla suunaabe malla wuybe malla tokkiibe labbi to non kam dole on gurto dunyaru ko gidmi wiugo ndadum ta kautebe goddo mardo inde masihinkejo amma o jeno malla o chuunaado cede malla o tokkotodo labbi malla o bado tufle malla o guyko malla o gujjo ta nyamde be irin goddo o wala ko yaali am be hitaago yimbe be laataaki nuddinbe yesu Alla be hore mu hitotobe amma on yowana be hitaago wonbe der moptorde mon ngam deftere wi
ngurtine kalludo chaka modon